kubukeka kukhona izinga lokumzibu uJesu kusemhlabeni okuphinde nasebandleni futhi kube khona uJesu ngokwezwi likaNkulunkulu uyilo angiyena futhi uyilokhu akufundisa angikubingelele phinde kwamukele futhi engosini eFresh ngingusibonelo BT Ngema ngomlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Uma ufuna impilo yakho inethezekele ibe ntofontofo ingabe nayiphazamise iningi neyingcindezo kwenza izinto okuningi iyinsele iningi makho into elula kuwe ukuyenza ukuba uphile kuzebela ubuqiniso boqobo lukaJesu ngempela leyo mpilo engubuthebelele kumnandi kulula ukuyiphila engekho lo Jesu wempela kukhona lo oyicatshangelwa nguwe kunalo Jesu wempela ochazwe iBhayibheli kuze kube ukuthi lusukulumbe akusenzeki kuze kube ukuthi lusukulumbe wonke lo mqondo usufinyela kahle endlebeni zakho ngoba esigabeni esithile nakanjani isihlobo sami uzofika ngoba esigabeni esithize iminakelo yomhlaba izofika lokuba icike nesono sakho sikusinde uze ubuyele ingqondweni zakho ukuthi hayi ngeke angishiye phansi yonke lento ngikhathele manje yona nakube yayikadikita aze kuqaleni ngokaMathewu 4 verse 12 13 no-17 kuthe sezwile ukuthi uJohane uboshiwe wamuka waye eGalile wasuka eNazaretha waze wahlala eKhaphanawume elingaselwandle emkhawulweni yakwaZebhuluni neyakwaNafetali kusuka kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele manje ngaleko ngabazane le nto yokuphenduka uguquka ezintweni ozaziyo zi-wrong ukushiya indawo yakho obusuphila kuyo entofontofo njengoba uJohane waboshwa esikhathini sokuqala ukushumayela kaJesu akuze kuba mnandi nakanjani kuzokukhuba emoyeni wakho impilo ayizukuhamba ngendlela entofontofo ubucabanga ukuthi kuzoba yiyona kodwa kungcono impela ukuvumela uJesu akufake emgwaqweni oyiwona kunokuphila ezintweni ezikucekela phansi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje le devotion efresh nsuku zonke ungakwazi ukuthi uyithole okwakho cofocofo nge-WhatsApp nombolo yethu ithi 067 706 0077.